keep it for real. Top of the hook, come tease the girl. Turn down and go out the gang, tell me to pop it in. Y'all be,
kwangu nakula na ndugu zangu na huyu mpenzi wangu ila kumarini kijino pembe nimepitaka kwa jasho na leo nazitumia nazitaka kuwekwe wewe unataka kunipandia basi yangu wasiwe mlango silali hizi za kwangu anyaika upate za kwewe kwa nisasararo pesa ni makaratasi nimezitaka kwa shida niacheni nafasi asararo pesa ni makaratasi hizi ni za kwangu niacheni niti nafasi maneno 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 kula bata kula bata kula bata
sana nipo nipo milele sana sana kula bata kula bata nipupa sitwe acha
Chie hata kama nini majungu hizi ni za kwangu kusema kusema sema nijadie jogo langu kujivikania haiwezekani sina hadhi nami ya kujivika ila basi sijali nimeumbwa kwa matumizi bwana nisimkubali binadamu hatuwezi fanana hasararo pesa ni makaratasi nimezitaka kwa shida niacheni nafasi asararo pesa ni makaratasi hizi ni za kwangu niacheni niti nafasi maneno 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 kula bata kula bata kula bata
sana nipo nipele sana nipele hata nifupa sitwe acha
Quibi, quibi!
Keep up for real, keep up for real. Top of the hook, come shoot together. Sometimes I'm going to get into the top of the hook.